waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
waxaa asbuucan bilaabanaya in dad lagu tijaabiyo tallaal loogu hortegi karo xanuunka COVID-19. tijaabooyinkan ayaa ah dadaalkii ugu sarreeyey oo ay wadaan dalal badan oo adduunka oo dhan ah, iyagoo isku dayaya inay helaan dariiqii looga bixi lahaa xanuunkan adduunka oo dhan aafeeyey. iyadoo weli dhibaatada coronavirus uu socdo, waxaa soo baxaya ifafaalooyin ah in lasoo afjaro. inkastoo dariiqyo kala duwan lagula dagaalamayo caabuqan, waxaa guud ahaan la isku raacsan yahay in dariiqa keliya ee looga takhallusi karo ay tahay tallaal in loo helo. tallaalka asbuucan ayaa ah hal tallaabo oo hore loo qaaday. xogeeyaha caafimaadka dalka Britain, Matt Hancock, ayaa ku dhawaaqay in asbuucan dad lagu tijaabin doono tallaalkan. Andrew Pollard waxa uu ka tirsan yahay xarunta tallaalka ee Oxford, wuxuuna sheegay in laba arrimood oo waaweyn laga fiirinayo ama laga eegayo tijaabada tallaalkan.
First of all, about safety. Now, what sort of reactions are likely to happen to the vaccine? We know with these types of vaccines, some people will get a fever.
Tan koowaad, waa in la hubinayo in tallaalku ammaan yahay. Sidee baa jirka bini'aadamku uga falcelinayaa tallaalka? Waan naqaan in tallaalada noocan oo kale ah ay qandho la socoto, dadkana gacmuhu ay xanuunaan. waxaan kaloo doonaynaa inaan ogaano in tallaalku ka hortegi karo xanuunka coronavirus, waana sababtaas taan hadda u bilaabayno inaannu dadku tijaabino. cudurro badan oo fida sida dabaysha, jadeecada, ayaa hadda adduunka oo dhan laga ciribtiray markii tallaal loo helay. waxaa la rajaynayaa in waqti uun COVID-19 uu ku biiro xanuunadaas tallaalka loo helay oo la ciribtiray. cudurka keliya ee gebi ahaanba caalamka si fiican looga ciribtiray waa xanuunka furqa la yiraahdo, oo la baabi'iyey dhammaadkii 70-meeyadii. inta la gaarayo in xanuunka ama tallaal loo helayo ama la ciribtirayo, waa in lala noolaado caabuqa. waddamada qaarkood ayaa hadda taas isku dayaya, waxaana ka mid a dalka Austria. dukaamada yaryarna hadda dib loo bilaabay in la furo. dhammaan dukaamada ayaa loo ogolaaday in dib loo furo bilowga bisha soo socota. makhaayadaha, goobaha diimaha ayaa sidoo kale dib loo furayaa bartamaha bisha May. dhammaan shaqaalaha makhaayadaha ayaa lagu amray inay xirtaan maaskarada ama bahalka afka iyo sanka lagu xirto, sidoo kalena makhaayadaha la xiro 11-ka fiidnimo. chancellor-ka dalka Austria, Sebastian Kurz, ayaa sheegay in dadaalada dalkiisu ku xakamaynayo caabuqa guulo laga gaaray, sidaas darteedna hadda la khafiifin karo, laakiin waa in taxaddar weyn la muujiyo, ayuu yiri.
This weekend, for the first time, we had the situation that the number of new infections has sunk below 100.
dhammaadkii asbuucan, markii ugu horreysay, waxaanu gaarnay in tirada dadka laga helay caabuqa ay hoos ka mareen ama ka yaraadeen 100. taasina waxay naga dhigaysaa mid ka mid a dalalka Yurub ama caalamka oo sida ugu fiican wax uga qabtay xanuunkan. taas macnaheeduna waa inaan sii wadno qorshaheenna ah inaannu dalka dib u furno, ayuu yiri chancellor-ku. Mr. Kurz ayaa sidoo kale uga digay shacabka Austria inay filaan inay helaan xurriyad buuxda oo ay Yurub ku booqdaan. wuxuu sheegay in haddii isagu uu fasax qaadanayo xagaaga Yurub, inuu ku qaadanayo Austria dhexdeeda. dhiggiisa Mareykanka ayaase ku dhawaaqay amar uu ku joojinayo dhammaan dadka soo galootiga muddo 6 maalmooda. waxaase la socda shuruudo. wuxuu amarkan saameynayaa oo keliya dadka deganaanshaha joogtada ah codsada, ee ma uu khusaynayo dalxiisayaasha iyo dadka u imanaya inay Mareykanka ka caawiyaan dagaalka ay kula jirto coronavirus. Mr. Trump ayaa sheegay in tallaabadan ay lagama maarmaan u tahay si shacabka Mareykanka loo siiyo fursado shaqo iyadoo dhaqaalaha dalka dib loo furayo.
So the noble fight against the invisible enemy has inflicted a steep toll on the American workforce, as we all know. Millions of Americans sacrificed their jobs.
dagaalkan aan kula jirno cadowgan aan la arag dhibaato weyn ayuu u geystay dhaqaalaha Mareykanka. malaayiin Mareykana ayaa shaqooyinkoodii u huray dagaalka caabuqa iyo sida ay u badbaadin lahaayeen nolosha dadka. waajib ayaana naga saaray sidaan dadka shaqala'aanta dib ugu celin lahayn shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii, ayuu yiri Mr. Trump. In Mr. Trump kaligiis awood u leeyahay ayaan weli loogeyn, waxaana la isla aadi doonaa maxkamadda sare haddii amarka madaxweynaha dacwo laga geeyo. Oo qaadaya tallaabooyin dhaqaalaha lagaga difaacayo saameynta COVID-19 waa dalka South Africa. Madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa ku dhawaaqay in dawladdu qarash garayn doonto lacag ka badan $40 billion.
We are now embarking on the second phase of our economic response to stabilize the economy.
Waxaan hadda bilaabaynaa wejigii labaad ee jawaabta lagu xasilinayo dhaqaalaha, waxaana looga qabanayo hoos u dhac ku yimid iyadoo la difaacayo shaqooyinka. Wejigan waxaa qayb ka ah oo aanu maanta ku dhawaaqaynaa waa taageero ballaaran oo gaaraysa $500 billion oo lacagta South Africa oo raanka la yiraahdo oo u dhiganta 10% dhaqaalaha guud ee dalka. Adduunka oo dhanna wuxuu xanuunku ku dhacay dad ka badan 2 million iyo bar, iyadoo 177,000 oo qof ay u dhinteen ilaa iyo hadda. Waxaa ka soo kabsaday 680,000 oo qof. Kala soco wararka u dambeeyey ee xanuunka coronavirus oo afkaaga ah sbs.com.au/coronavirus.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.